Utwa mambengo. Utwa munati mwasipika. Makuyu nyengo mogan. Boss kina isia.
Mambengo.
Eya Joshua.
Kacha. Kacha.
Kamba bamba kubamba.
Uzini lick.
Arasidu.
Arasidu.
Mwasi veri tualo. Utwa mambengo.
Simbo midi ya mlaji mwa klabu ene type wa igeta.
Aye. Aye.
Iwe machu wala mashisha mwa klabu zo vate waligeta.
Yeah, muna timu wa mane kwa malalu.
Imagelo vya maswele ya matuna ya menyani wa vigeta.
Bamba tu bamba.
Simo bigi bia indi bigi bia. Kaofela wa vigeta.
Utwa mambengo.
Simo miti ya mlaji mwa klabu ene type wa igeta.
Aye, aye, aye.
Iwe machu wala mashisha mwa klabu zo vate waligeta.
Yeah, muna timu wa mane kwa malalu.
Imagelo vya maswele ya matuna ya menyani wa vigeta.
Bamba tu bamba.
Simo bigi bia indi
Oke okay, mwa club wa suzaiza hala. Kikuwena njikulu ya nisavuchwala. Wona mambengo kwa saidi ya mandala. Wase kiruti yela konu sevaluana. Wona mabale sevasamwa. Bai kutuande mwa makaso ni majunja. Baba luziva kulugeta baluposha. Bao tuande mwa club wa alilota. Wona magero wangu wangu. Na kwa hiko na mamboliza kwa mulangu. Malova utilele tilutangu. Kutine sililile mwa kilabu ya chingangu. Wona munati ni mundengu. Sivina kavu kwa la imi kisipelu. Anisivuwa niswalani kwa mulelu. Kimwa club siko mwakini panga femu. Utwa mambengo.
Simbo miti ya mlaji mwa club ene type wa igeta.
Aye, aye, aye.
Iwe machu wala mashisha mwa club uzo vate waligeta. Yeah,
munati mwa mane kwa malalu.
Imagelo vya maswele ya matuna ya menyani wa vigeta.
Bamba tu bamba.
Simbo bigi bia indi bigi bia. Kaofela wa vigeta.
Utwa mambengo.
Simbo miti ya mlaji mwa club ene type wa igeta.
Aye, aye, aye.
Iwe machu wala mashisha mwa club uzo vate waligeta. Yeah,
munati mwa mane kwa malalu.
Imagelo vya maswele ya matuna ya menyani wa vigeta.
Bamba tu bamba.
Simo bigi bia indi bigi bia. Kaofela wa vigeta.
Utwa mambengo. Utwa munati mwasipika. Makuyu nyengo moka. Voice cleaner isia.
Mambengo.
Mambengo.
Eyo Joshua.
Kacha. Kacha.
Gamba bamba tu bamba.
Usini lick.
Usini lick. Sili mwasi felichwalo.
Lupanga lilata.
Eyo slack.
Stimulist.
Stimulist.
Kaike mabweje bweje.
Mr. Drone.
Mr. Drone.
Eyo Jango.
Foko A.
Foko A.
Tupini 189.
Orient.
Shotspot. Shotspot.
Eh, family wa utwa.
DJ Lifuna.
Lifuna.
Lele zangu.
Wakuwaku.
GGS. I see ya.
Kakingo.
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 Hulu Nation.
J-O. J-O. J-O.
Has to be. I see ya.
J-Wax.
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 Utwa munati.
Wana munati.
Wana munati. Wana munati. Kwa malalu.
Wilisa.
Aikakane.
Kefasuka.
Kefasuka.
Kupanga lilata.
Chuki chuki. Chukizo.
Chukizo.
Endi resi.
Kona chualo.
Kona chualo.
Hela hopu. I see ya.
Ready. Ready.
Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready. Ready.